Gavumenti inge ita muministri ya teknoloji ya wempulizi ganya na maulide. Egumize guanga angawe batalina ante kaza kusala kubuweleza wa interneti mubirebi okulonda. Wabadde wa maloboza agaka ama galumiriza angawe waliwe ntekezo kusala kubuweleza buno angawe chali mkalulu kabo na akagwa. Omutesi teso mkulu wa ministri ya teknoloji ya wempulizi ganya Amina Zawedde. Agame nti ulichimucha kutambula china wadane mubudde okulonda. Senkulu wakachika akalunga mebiwelezi wa kumpeo kwa Uganda Communications Commission, George William Nyombi Tembo, agame ntitanafuna kusaba kona kutongole nga kusonga kumbeleno, era internet ya kusigala komu mbele yona.
Abatu abasobola okungamba nti internet eveeko ne mpuliriza ne nkola assessment ne ndagira eveeko bali basatu mmwe ba consumer betuweereza muyinza okugamba abaye internet eresa obuzibu ba operators bananyini makampani ago oba government kwabo abasatu teri yangambi mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okugyako ki internet kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative nti internet egenda kola ki genda kuva nolwekyo internet kweri era mbagambi waba wo ekijjo kujisa ku internet nzeke nyini nja kukoma wano mbabulire lwaki internet yevuddeko.